benshi mwana wawe n'amafaranga atagura na parcelle ako kutwemerera ko tuzajyana ibikoresho bituma tubisinya n'umutima mwiza avuga ati ubwo nzagenda ibi bikoresho nzabitereka
muri umwe mu baturage bo mu kagari ka byahi mu murenge wa Rubavu bagomba kwimurwa ku mpamvu zo kwagura ikibuga cy'indege cya Gisenyi. Imiryango ikabakaba 300 niyo yagombaga kwimukira icyo kibuga ariko muri yo hari abatarabona indishyi ikwiye ngo bimuke. Bivuga ko hari imiryango isaga 200 yamaze kwishyurwa ariko iyindi 97 ntirahabwa ingurane. Aba baturage bavugana ubukana n'akababaro imbona nkubone bashinje ubuyobozi kubapfukirana babizeza iby'uyu munsi babahakanira bashimitse.
Se muyobozi ninzu mfite nayifotoye ndayifite hano muri telefone ifite parcelle ifite 25x32 muri iki gihe koko hano miliyoni enye irimo inzu ntuyemo ifite umuriro n'amazi miliyoni enye nasatse no kujya kurega mu rukiko ngo uyu komanda niwe wambujije arambwira ati ihangane wenda muzajyana n'ibikoresho mugende mujye kwisana mwaturebereye mukaturebera ikidukwiye wenda mu rwo ruserero dufite nako gahinda dufite wenda ko twe twamaze kumva ko ari leta twambuye nonese kigumure kuri leta se
wowe ubwawe wari mu kibuga akomanda hari ubwanyu mwatwemereye ko ibikoresho tuzabijyana utubwira ko hari amazi atatu hari iyo wenda muravuga ngo nta nyandiko nibyo turi gukorera hano mushatse mwabihakana kuko nta nyandiko byabuzwe uhari komanda hari.
Ibyo aba baturage bavuga ko bijejwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'ubw'ikibuga cy'indege cya Gisenyi mu nama zinyuranye bagiye bagirana izi nzego zombi zibihakana zivuye inyuma. Ibi byatumye bamwe mu baturage bamaze guhabwa indishyi batangira gusenya amazu yabo bitwikiriye ijoro. Ibintu bwana Charles Nkubito uyobora ikibuga cy'indege cya Gisenyi yemeza ko ari ukwigomeka ku butegetsi.
Hari umuturage w'u Rwanda uri hejuru y'amategeko kuko bivuga kwigumura ibyo bisobanura usuzuguye kuva kuri mudugudu kurinda kugera kuri perezida wa repubulika. Mu Rwanda turacyafite abaturage batanowe muri iki gihe turimo ubu turi mu gihe cya sekirite kuko abaturage batera abayobozi amabuye biratangaje kabisa. Murebe inzu iri aha ngaha hari abantu ufite n'urugero ndiho kubera ubisa ntihabari ubwo ibyo biragaragaza iki
hagati aho ariko abaturage basigaye batarasenya baba babariwe bakishyurwa n'abatarishyurwa na make bavuga ko bafite impungenge z'umutekano wabo kuko batinya ko abajura bakwihisha mu basenya nijoro bagasahura n'abadafite iyo gahunda.
Twebwe abantu muramara kubimura twe dusigayemo hagati muraza kuducungira umutekano urugo ku rundi
fate ibyabo bagende hano hakirimo abantu batari bishyurwa urumva icyo gihe harabo umutekano gute kandi hari utarishyurwa hari uwafatiwe ibyangombwa nawe babibitse wabuze icyerekezo arimo.
Ugeze mu midugudu y'akagari ka Byahi izagurirwamo ikibuga cy'indege uhasanga amazu yakuyeho amabati inzugi amadirishya hamwe n'amatafari ariko ayandi bene yo bashyiyarimo ariko nabo bibaza amaherezo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwari bwamenyesheje abaturage bishyuwe ko bagomba kuba bavuye muri aya mazu bitarenze tariki 31 Mutarama uyu mwaka kandi bwana Murenzi Janvier umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko nta muyobozi ku giti cye wafata icyemezo cyo kwemerera abaturage kwimukana ibikorwa byabo kuko byishyuwe.
Nta muntu ufite uburenganzira kubemerera ntago ari urwego ntago meya ntabwo komanda simbura urwego icyo rero ucyumve
n'ejo baza gukora audite bakakubaza ati se zanzu zagiye he ko twazishyuye komanda afite uburenganzira bwo gutanga amazu meya afite uburenganzira bwo gutanga amazu ubwo ni umutungo wa leta mu bantu ni ugusahura umutungo wa leta yarishyuye wamara urabitwara.
Uretse imiryango 97 bivuga ko yabariwe ntihabwa ingurane kubera amikoro ataraboneka hari indi miryango yishyuwe itinze ikaba itegereje indishyi y'ubukererwe muri bo hari abamaze imyaka bategereje. Mu biteganywa n'itegeko ngenga nimero 18/2007 ryo kuwa 19 z'ukwezi kwa 2007 byerekeye uburyo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange bikorwa harimo ko indishyi ikwiye yishyurwa bitarenze iminsi 120 uhereye igihe indishyi ikwiye yemerejwe kandi ko mu gihe uwishyura indishyi zikwiye atazitangiye igihe cyagenwe yishyura indishyi y'ubukererwe ya 5% buri mwaka yiyongera kuri iyo ndishyi ihabwa uwimurwa. Iyi ngingo ivuga ko icyo gihe kidashobora kurenga imyaka 2 kandi ko iyo birenze icyo gihe iyimurwa riba ritaye agaciro keretse uwimurwa n'uwimura babyiyumvikaniye. Ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Gisenyi buvuga ko butahamya ngo imirimo yo kucyubaka izatangira ryari kuko hari abatarishyurwa cyakora abaturage bavuga ko basabwa kwimuka huti kubera izi impamvu.
Njye ubwanjye batangiye kumbarurira hashize imyaka 12 inama yabereye ku baneho batubwiye ko tugenda tukihangana ko bari kubijyamo ibikoresho ko tuzabitwara. Ni gute leta yakwimura umuntu ngo amazu iyashyiremo abapangayi bakanabiza bakabitubwirira hano mu nama none se batwimuye kugira ngo bashyiremo abapangayi eh?
Ni impamvu ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Gisenyi n'ubuyobozi bw'akarere bahakana bivuye inyuma. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.